hapo tu. Uhuru Gardens tuko jaba, wengi na komitu, zetu ni majama.
Hey, rock with the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJs? DJ Sarge, DJ Double J. Hey,
ile mkiki zepa jumambanga wako area.
Baby kiko chote,
wako
tu manjure. Mwaka mwaka mwaka
Bam bam shiro e ma be bogin shumarta e nam de badman she loves.
Hey!
Leo tuna ban tuna stand tuki sensi.
Si from Kameli bila
DJ Sarge.
Wizi ni kubad, bad, 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 bad. Manse so sad.
DJ Double K, we are the Mix Masters Entertainment. DJ Sarge, K-Stars Entertainment DJs.
Me want be good, yes I that me want. I pull up me body and slap up me pussy jam. Me want be good, when you fuck me raw.
Hyper boys.
Me want be good. Me pussy jam, me want be good. When you fuck me raw, step food in a passage when I average. Yeah, me want be good. Yes, sir, that me want. I cool up me body and slap up me pussy jam. Me want be good. When you fuck me raw, step food in a passage when I average. Yeah, country girl, give me long, me no like shortcut. Can get it anywhere in a DB, my park up. Press button, start up, hard up, call up. Boy, this need crowd, so me happy talk up. Use your tongue but I no eating time. Stiff butt balls are hung like close span line. Set it like a sunrise, set it at the evening time. Re-come slime when you bust your stinking time. You want be good, yes sir that me want. I cool up me body and slap up me pussy jam. You want be good, when you fuck me raw. Step out in a passage when I average, yeah. Me want be good, yes sir that me want. I cool up me body and slap up me pussy jam. Me want be good.
When
you fuck me raw, I could love me body and slap up me pussy jaw. You want be good. When you fuck me raw, step food in a passage when I average, yeah. Rockin' on me belly like say you a pussy burger. Jump up over the D like say me a the baddest herder. Now give you no break, you up, you say what do that girl, ya? Yeah. When you walk me, I say we should could go little further. Murder, when you stitch it up like you a surgeon. Come two time, him things that me done, him no expect a third, ya. Yeah. Bring you sitting to me like a waiter where you serve. For the best to see where you ever get in that world. You want me go? Yes, I that you want. I love your body and support me. So see that you want me go?
Rock off your back with the wickedest style. On to the dance floor, the wickedest style. Wiggy, 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 wagga, wagga,
for all.
Nairobi, Kenya.
You can contact me on 0719856144. DJ Double K.
Sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupe nane nkupe wana. Kina safari na lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, you are my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, ya kukunda my baby. Ooh, yeah.
Love forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinya chanta daddy, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby.
Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa
raha.
Unavoni pala, yeah, yeah.
Hii si about vile unaka, wala si about vile unava. Ni about vile unanifa.
Unavoni pala, yeah, yeah.
Si about vile unachapa, gari ama ile nyumba unaka. Ni about vile unanifa. Unavoni pala, yeah. Nimekuonyesha mawapo sinieke paki. Unajua na kupenda, nimekunuki kimala kichizi flani. Unajua na kupenda.
Umenyonesha mapenzi sikuweki parking. Hata mimi na kupenda, nimekunuki kifala kichizi flani. Unajua na kupenda.
Na nimego kuku, kuku.
DJ Double K,
kuku for your love.
Na nimego kuku, kuku, kuku for your love.
Na nimego kuku,
the best and nobody can contest you. Neza piga wanaume kumi for your case.
You the best and nobody can contest you. Neza piga wanawake kumi for your case.
For your love I'm going cuckoo, I'm going cuckoo, I'm going cuckoo my honey.
Imapenzi kama chuchu, ni kama chuchu, ni kama chuchu jamani.
For your love I'm going cuckoo, I'm going cuckoo, I'm going cuckoo my honey.
Imapenzi kama chuchu, ni kama chuchu, ni kama chuchu jamani.
Kuku, kuku, kuku for your love.
Na nimekuwa kuku, oh kuku, oh kuku for your love.
Na nimekuwa kuku, kuku, kuku for your love.
Na nimekuwa kuku, oh kuku, oh kuku for your love.
Ni kuwera prr prr na teki meso gaji. Na hidu marash psh psh na teti fiti ya jini. Na dera na vyambebeba kadera. Na vya nakesa kitera. Ship namba nane kitera.
Cheza chene chene. Cheza chene chene. Cheza chene chene.
Tata
Hi guys, your favorite girl band, the band Becca, and you're chilling with DJ Sonic.
Na titifiti ya jin, na cheki mfupa na dera, na vya mebeba kabera, na vya na kesa kitera, ship number 8 kibera.
Cheza chini chini, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, two pa, let them bili mbili, ni na mademo wili wili, nani na ganji nani washa ka pili pili. Go that, amedunga mini. Go that, tiki hiyo muli. Mwambesi pongi lukengi na kasi kiswahili. Nani na miti neza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi njo naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wanani judge, lakini si judge. Tunenda kunyandua mali safi.
You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars on my way. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweet babe. Go be wifey, if she freaky. I love a night, one
bed. DJ,
that my type, that my type. My sweetie, go be wifey, if she freaky. I love a night, blow her money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly.
Hey, baby, let me see it.
Jelly, baby,
I just wanna eat it.
Jelly, baby,
baby, let me see it.
Jelly, baby,
oh, I really need it.
Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie. Burning down to Mirirani. Shawty bad, she my divani mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tatasha and Arulo, it's a worldwide party.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chippy, chippy. Come on, baby, be my jelly.
You know what I'ma say.
Hey,
baby, let me see it.
Jelly, baby,
I just wanna eat it.
Jalebi,
oh, I really need it.
Jalebi,
oh, baby, let me see it.
Jalebi, baby,
I just wanna eat it.
Jalebi, I know the things that you like.
Baby, let me see it.
Jalebi, baby,
girl, I just wanna eat it.
Jalebi, baby,
baby, let me.
Jalebi, baby,
you know I really need it.
Jalebi,
oh, baby, let me see it.
Jalebi, baby,
I just wanna eat it.
I know the things, that you like.
We are the Mixmasters Entertainment. DJ Double K.
I pray.
I grind, I pray, every night and day. I say the grace. Hata kama kanipa kidogo, sinturungi chomusha mihogo. Sina pressure, kupandoka nima. Neza washa tena kazima, kabumua tena kajenga.
That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble.
Nasema keni na majungu mengi. Wengine wana kumaindi, wengine wakupendi. Kuna marafiki hata squeezy hatu spend. Wengine pretender, wengine fake. Nelewa kila wanadamu wanadoa. Misha kula demo ata kabla sijamua. Nila Mungu si mchuguli ipoa. Sambuwa wepo wako na uliko nitoa.
I win, I pray, I grind, I pray, every night and day. I say the grace.
That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble, be humble.
Stars Entertainment DJs. DJ Sarge from Nairobi, Kenya.
Contact DJ Sarge on 0716-464721.
DJ Double K.
Nata wimbo ni kuimbie, so kwa mafumbo kweli mwali nime follow. Shida ya upendo uko moyoni, natama ni konyeshe na uonekani. Wema siti mahani bani, nimependa kweso kuhafani. Mawa, dali, dali, sweetie, sweetie. Let me define nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha nuka na tweeti, tweeti. Auta nova size ya ni fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama, nyoshe mungo kwa kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama, kamu unakunja kidogo. Awe, aye, awe, baby.
Fike home, hakuna kukitu ni kunekni. Natoto unameza, uko mavela, walai. Akiota tongla, natoa kitu liet. Akidai tubaroda, na pia mia nilipe. Anarombosa, nataka mini mbekwe. Dema kuhumbida, napiga rundu vifijo. Ako choma nyanya, na shuku ni kaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, uta manyuria. Ni kuchote, okopi kumanyuria. Na nikikuchote, okopi kumanyuria. Nikikulamba, okopi kumanyuria. Nikiweka, okopi kumanyuria. Bebe nikikuchote, okopi kumanyuria. Chote, okopi kumanyuria. Nikikulamba, okopi kumanyuria. Nikiweka, okopi kumanyuria.
baby nikikuchoke mazoe yangu mimbwege sakuna kitu bigs najua mini mbanga na rungu nipoze nisikublemu kimokre mina jo ujazoea nikuradele polepo
ujazoea
nikunyenyo kwenye niblo
ujazoea
akocho manyanya na shuku nikaluma mbala wacha kuuma uma nadai nikuchote utamanyuria nikikuchote ugumi kumanyuria
chote ugumi kumanyuria
nikikulamba
Kingstar's Entertainment DJs.
Balance, every time you see me, you will dance and balance. Balance, every time you see me, you will just and balance. Balance, every time you see me, you will dance and balance.
Balance. Yeah, shaky, minim handsome, me I'm blessed, Master, hippies tunayundia buru. Tumetoka chini, walai Kaizi nisaidia unaniambia nitu Wasema sita idusa inaidu, Kizuri chajiuza, hingine hudu Luku ni u, white peru Peace kwa neck, nimedunga his
Walai, cheki nimetoka uko chini Walai, walai, cheki niko sipo sipo sana Walai, walai, cheki nimetoka uko chini Walai Walai, cheki niko sipo sipo sana Walai Balance, every time you see me you will dance and balance Balance, every time you see me you will just and balance Balance, every time you see me you will dance and balance Balance, balance Why you wanna judge me? Only one can do that, I'm your daddy Be a worry cause him got me back Sako so small cause I dem a back tap On my blessing mama Mambo inakuwa sawa Wali tutharau sana Wana sasa wana kwaya Walai, cheki nimetoka uko chini Walai Walai, cheki niko sipo sipo sana Walai
Vile nimeja kwa streets Vijana na wababa wananitaka kwa sheets Class nimepanda squeeze nalipaga fees Na Wano vile nimeja kwa streets Vijana na wababa wananitaka kwa sheets
You can contact me on 0719856144 DJ Double K Kaboom
Contact DJ Son on 0716464721 Instagram, Facebook and Twitter Sonj Kenya
Clothing my Wano vile nimeja kwa streets Vijana na wababa wananitaka kwa sheets Class nimepanda squeeze nalipaga fees Nafanya hawalali wanakosa kusingizi Freeze Ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey Kachomaka weekendi tukisha sukuma wiki Manoti mashilingi kaginimbi na siringi Noma sana puliza firimbi Kachumbari haipashwi moto Haitaki joto Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto Luku safi safi bila filter kwa mafoto Tunakesha kama wao mini kama popo Haipashwi moto Haitaki joto Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto Luku safi safi bila filter kwa mafoto Tunakesha kama wao mini kama basho Check ime balance Check aja bounce ime balance Loni kama nita lose manas Kata maji mbaka lose balance Lose balance Fanya kama una 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 lose balance Kabizi ya biz niko busy Box yako mimi kuingia never easy Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi Chunga glass wanaweza city vitu zinaweza fanya feel dizzy Back to the mood Leo nina mpango ya kumarinate a dude Fanya tabia mbaya mina fanya feel good Femi fanya somebody sana feel cool Cool like a cucumber Na waroga na madoba kama
kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Show me how you balance. Check out the bounce.
From Nairobi, Kenya, DJ mi moyo le 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 Yola.
Contact DJ Sonj on 0716 464721.
Hey, hey. You give me love and I feel it. You give me love and I feel it. Give me more boy, I want it. Give me moyo le 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 Yola. Say you wrong, as long as you were mine. You got to come to take a contebe. To collect a one game with the devil. To call a love to choose a navy cabin. I'm a dog and you're a tuba gambo. You get it. Mommy, run on go today. Baby, go today. Mabega, Mazavu gangaba to Okalu. Pakanga to seka. Nashima nyacho rote Mandaba mwubili kugenderela Nankulaba na yeva sikiriza Kumupano kusiku kudula
Love you Yola Yola Kwana mundi Yola Yola Nipe love yote Yolele Kwezi nipe yole Yolele
yeah. Let me give you all my heart, baby. Let me give you all my money. Let me give you all my soul, baby. You go go and go stand up, final. Wakasanya ka final. When you miss me, so come baby. Eh, uwa mkwano si sample you. Bama boya kala musa janga bedroom bully.
Chitufunja gala musa janga bedroom bully. Love nji yola, yola. Love nji yore, yola.
Nipe love yote.
The Mix Masters Entertainment DJ Double K Stars Entertainment DJs DJ Sarge.
Every time I'm moving with a beat to your speakers. Every time I'm holding on the mic, I deliver. And my whole intention is to make you a believer. Next on the mic, next to believer.
Don't touch it, okay, and the learn that you want to cheat. I'm gonna do baby mean the pickle.
Double K. day. Yeah, I like that.
You're now in the mix with DJ Sarge, baby, number one in the streets, for baby, giving you those hot shell exclusives.
Baby, let's dance slowly.
Vitu flani vya kusisimua
church and who I love you each of one.
Unipa nina tenate, mikatonika tekate, igande ina tenate, iteleze shwe kwa mate.
Yala, yala, yala.
Pania, pania. Na hajataka kuniachia. Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kama samaki ulomakia. Uanza kichwa mpaka na kiaya.
Na iyo mba serikali. Kijana pelekwe mali. Ananifanya silali. Siwazi sitafakari.
Yala, yala,
DJ Sarge,
yala,
DJ Double K,
yala.
Suni mnyamwezi na ukoka.
Oya wanangu sina shida nae. Oya mie sina shida nae. Eee kama mnataka kupiga nye pige ni mia waa sina shida nae. Oya wauni sina shida nae mi. Oya mie sina shida nae. Atanki mkuta guesti mina mpo na zana wala sina shida nae mi. Mama ulini acha kisadanga mwenye iced tea. Ukamposti sana uko IG. Bila kujarisi ukatoka na maijiga. Kutafuna sana rafa kakutema vigiji. Walikugonga sana kwa ofa za bia. Wakati mnyamwezi likuzingatia. Aundo vile macho huwa haya na panzia. Alifunika pesa wengu kawamulia. Hey, this is the big boss. Akitembea kwa get na chao. Mguu pande tende mguza. Mini bani ya niketu changu dao. Nimini yule wala sijabadilika. Zangu ke event konyagi na koka. Pamba zangu zile zile ni kanzu na moka. Na nakupa hii suni mimuuni na upoka. Oya wanangu zina zina na eme.
DJ Double K,
I'm watching.
DJ Sarge,
no matter I'm watching.
From Nairobi, Kenya.
How to argue to pay one week? How pay one week? No man, how pay one week?
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagazi. Mbona umetika mandazi? Bana mastress na manzi. Ati atoi kitu roo safi apote. Lisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Unanga mutu, unanga mutu. Kila mtu amekushuku. Ndio maana amekupiga marufu.
Unacheza, chezwa mwachani. Amwachani. Na bado amwachani. Hautowali kitu pewangwi. Haupewangwi. Ndio maana upewangwi.
Choresha giza, pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy flan amefichwa kwa kabati. One boy flan yaliuliza tu ni aje. Na ndio tofauti, tofauti yangu. Mina wewe ni evident. Kuna kutu, junanga mtu. Love kila gela na kushuku. Ndo mana wamekupiga marufuku. Marufuku.
Unacheza, chezwa mwachani. hamwachani na bado hamwachani, hautowani kitu pewangi, haupewangi ndo maana upewangi.
Yani daily we mlevi, ya 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 ya. Ushezi, uwezi piga pozi kandi moja kiu net, ya 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 ya. Uwezi, kazu wa utujui kusaka hizi peni. Mwana umepiga aso na uwache kuwa lezi. Naji confused, ndo mana bado na wengi. Na kama uwezi chagua, wachana na mapezi. Pachana nani, haiezi, haiwezi, haiwezi. Round this, nina goals kama Messi. Nimekuja kwa ribu na wachamkiwa Messi. Na kutoa pusi, lazima
tifu.
Na mate haya kuduru kwenye ikulu mina tesa na ndururu. And if I pay attention, baba lipa ushuru. Well, liza kiatu, mimi nina makwatu. Nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Sari mikali pwani wanazita chachu. Ulio na kufunza kitu katiombea na udaku. Ni pointless kama vidole ni mbili. Ngela make hits, yani kamili kamili. Nisha watega hiki nikitenda wili. And I don't do shit kana hisi so dhahiri.
Iliki zingiri shimoni. Moshika ishiki kingine kinguoni. Kingine kisoft, kingine kiule pangori. Kingine katoshi leta beef jaza pori. Kuna deni kiki, weza mafukoni. Kamusa kijiti, mini makoroni. Jeshi ya kubet 20 tushinda kilori. Jeshi ya kunyagi binji inadi sokoni. Jeshi.
Black girl magic, what you coming?
Masters Entertainment.
You can contact me on 0719856144. DJ Double K. Kaboom.
This is the baddest entertainment crew from 254 Kenya. That one I name Kingstars Entertainment.
She's
DJs.
She's special, keep it confidential. Girl, your beauty, we so essential. Superwoman, we superpower. Keep it running every hour. Girl, you got the beauty that no one can take away. Black is beautiful and it won't fade away. Black is mold, black is gold. You can see the fire burning every time when you're staring at her. Oh man, overseas, she's so cool like breeze. You can see the fire burning every time that you're staring at her. Got your magic, got your magic, got your magic, got your magic. Hoi!
Wanadanganyana na vyazo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti. Na magoma kipigo kwa klabu kiti. Ninachojua masela, upo mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafungwa andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ya pendagi makiki, ona nana. Muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Amya, teacher.
Kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki nduma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki ona nana.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza, uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
DJ Sarge
in
Sarge, DJ Double K.
Oh no no, ah la la, hey wena, wozala, hey wena, wozala.
We wanna party. Fuck up, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now hey,
Simba kiss ya po.
What's up with them?
Pagkatya dato.
Asala with them.
Simba kiss ya po.
What's up with them?
Pagkatya dato.
Asala with them.
Simba kiss ya po.
Jazz.
What's up? Wale
Toluka.
Iyo, iyo, iyo.
Dance Masters Entertainment. K-Stars Entertainment DJs. From Nairobi, Kenya. DJ Sarge. DJ Double K.